Lanso. Out of who are Lanso?
DJ Ransom.
IKIK.com.
Habari za saizi najua nimechelewa, ila kabla hujanuna nomba kipenzi pokea. Najua leo ni siku yako ya kuzaliwa, I'm sorry kipenzi changu kwa kuchelewa. Sijaja peke yangu, nimekuja na wanangu kusudi kutambulishe kwa machizi wangu kuwa wewe ndo mama mkali wangu, na siku za usoni utakoma watoto wangu. Ndio maana sijachoka bado kumuomba Mungu akujalie nuru njema kwenye ulimwengu. Na leo na furaha kipenzi moyoni mwangu kukuona umependeza mbele ya mboni zangu. Nimekuja na geti mama ukate ndule, watu hawa elengweka sije kuharibu bule. Machoni kama watu moyoni misungule, ila kwa penzi letu kuiga warudi shule. Mama umependeza kipenzi una mfano, walose moja pendezo shaweka kwenye mabano. Ndio maana kichwa chini dele wanasaga meno, ila kwa penzi letu mama kafanye mkutano. Hivi na rangi ya chungwa ama chokoleti, ndo mano kinichumu shida zote na forgeti. Mama nachoka mimi kipenzi unaponipeti, kwa penzi lako ti mama mpaka na sweti.
Ndio maana naimba
happy birthday to you, happy birthday how we be happy, happy birthday to you, to you, to you, to you,
happy, happy,
happy birthday to you,
happy.
Happy birthday to you,
happy,
happy birthday to you, to you, to you, to you.
Wanopenda muziki tutaimba na kucheza, wanopenda mitungi luhusa juu ya meza. Watu wamepania, watu wamependeza, watu wanafula, watu wamejitokeza. Usiku mina kesha, tena silali kutwa kuzisaka pesa. Nyingi salali mama uje kunesa, mama uishi vizuri pasipunguza mapepe. Pangu kimwali kazi yangu boda boda, kipenzi si unajua. Jua likiwaka mweza kola ni wakia, mvua ikinyesha mweza koya ninyeshea. Lakini sijachoka bado kukutafutia, kidogo nachopata kipenzi na kuletea. Nambani kiludi usikose kupokea, tukikosa leo kuwa tutapata kesho. Na hidi kukutuza kamboni ya langu jicho. Tucheze, tucheze, tucheze singeli, tucheze kiti keli. Tunajua leo mambo ya poshwale, nani ya nyumba balaisi niko na mwale. Tucheze singeli, tucheze, tucheze kiti keli. Tunajua mambo leo ya poshwale,
nani ya nyumba balaisi niko na mwale.
Happy, happy, happy birthday to you, happy birthday to
happy,
you,
happy,
happy birthday to you, to you, to you, to you. Happy,
happy birthday to you, happy birthday to
happy,
you,
happy,
happy birthday to you, to you, to you, to you.
Yeah. Nakubali wanangu wa simpu jogu, nakubali watoto wa timu SK, nakubali wanangu wa tamu kwa jasho, nakubali sela 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 bitu.
Au bibi
itanga vipaji yapa zote mwana wa babaki na raisi wana mira michosho, niko na mwanangu mawe Ransom mzo wa nyundo
akua kubwa ilo hapo ilo nebaniaba.
Oya nakubali mitoto ya mabiloni, nakubali wanangu wa kidogo chetu, nakubali toto ya ane tano, nakubali mitoto ya tatu mbili, nakubali mitoto ya bila kuchoka. Oyawe, oyawe, oyawe.